Difficult, but not impossible.
NajimSafi.com.
Tuko alive, we are lucky. I've seen war, I've seen pain. Are we lucky? World full of tears, can't explain. Kids dying, unlucky. Sad, sad world, money, politics and fame. Mesa how nini humanity. Freedom, freedom, I'll be free. Are you free? They say peace is priceless, but the price is so high. Me kwangumu kuwa high. Not that the other high. Bado nipo na wazo why. Poverty, poverty. It's getting rich or dying, trying. Thamani haipo kwenye utu, watu wanataka maslahi. Kill people for power and power kills people. Balance has disappeared, wapi amani lipo? Justice is the solution, but the conclusions are injustice. Politicians wako polluted, uongo wanaofanyia practice. Baada tu ya kuwachagua, namba zetu zinaekwa blacklist. Tusigombane kuwafurahisha wagombea. Tupendane hizo ndo blocks kudingea. Just be logical. Kwenye njaa shida ya maji vipi upeleke silaha? Kwenye ujinga na marazi vipi upeleke tamaa? Kwenye haya maneno yangu kuna tumaini limejaa. Sifanyi hii kwa ajili yangu tu. Ikikugusa ukishena mwingine itafaa. Tuvumiliane. Hiyo ndo miguu ya kujongea. Tushikamane tukifika jua tutapotea. Tukiwa wengi kila jaribu litangoja. Mabadiliko huanza na mtu mmoja mmoja. Mimi wewe yule sisi sote kwa pamoja. Tuungane kudumisha tunu hii mara moja. So here I pray for my nation and its people. I don't pray for money fame kuvipata ni simple. Nilipo natamani Frida huyu asibaki the same. Niwepo nisiwepo remember my son name. Amani.